Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Sebo anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye aubela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli na Amerika lao anga foli bae. Farafina foli asigira ni mwatini na aukilo lao denke na aubela make mojibo dambili. Habib Washington DC. Farafina foli ale voix de l'Amérique symphony donc jemukai mumbeke 102 FM ka nibe gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ambestranga city ka o www.bambara.com and Facebook ka directly la nwatini na VOA Bambara. Farafina foli mundedo Farafina foli voix de l'Amérique donia kené odila nga foli be nyigen kela o dum dala mo fenze be symphony donc konala nisayen konala nuna na nga jemukana walmo gante na hatila la anga foli ba obeya amba fo bema diga wala sa anga foli ba yere ka president international Moussa Alpha Traoré l'enfant de Senou l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort amba fima bema diga anga foli be president profene bala Moussa Keita anga foli be Oumar Issa fene anga foli be encore ke on enterrer ambe gani kamara fo anga foli be Modibo Banege biton Oscar Mali ambo fene fo kosebe kosebe musée national anga foli be lutene Madame Diallo Aïda, on est ni créé, bureau malien de l'Orotel de Mouéan en Folie Baye, la Fédération des artistes du Mali, Ani, Atizouka, Tonf FFB en Folie Baye. Voilà ça, Mbalmao, Ambe Kene, Ambassigini, Watimina, Watimina, Ni Corona, Bana, Alekoni, Kelenoka, Dadri, Tamanke, Ameko, Oke, Alakanina, Oke, Kisi, San Kurambini, Alefanabi, Traiter, Malakana, Ambe Kene, Sigini, Watimina, Mam Sidibe, Aleka, Folie, Arofomuma, Nike, let's go guys! We'll be right back. Farafina foli alibi an balimaw a bɛ sen na nin wagati nin na an ka foli ani tanuni o b'aw ye. Bi an ma sɔn ka mɔgɔ wele an bɛna foli duman o de di aw ma ka tila ka foli k'aw ye sankura min bɛ na ani fɛti minnu bɛna ala k'u bɛɛ lajɛlen tɛmɛ hɛrɛ la ala ka sini kɛ n'a di ne n'aw bɛɛ ma. An ka baara kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la an bɛ kuma dɔw fɔ an bɛ don mɔgɔw gasi la n'a sɔrɔ o kɛra nin seko ni dɔnko in fɛnɛ kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ. Walasa an bɛ to Mali la hali bi Idrissa Soumaoro ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ne badenw sam from MALI Mali Ramsès an b'a f'i fɛnɛ ma nin wagati nin na biga let's go.
Chilen do dia kona bi ko coronavirus kera sababu ye ka cheu ni muso ma million fla onu be fura keli buluma ka sabu ke ni banayni mbalmake mbalmamso wala sa ikase ki yara tanga banayma nika ma wera tanga fiki janto wali aula no do se ka ke tike koli e kle kona chien saba ka se chien nanima naubi soko soko wali ma naubi tsu aya ujija aka unon konku aka ke sababu ye ka ni wera ukisi jama jere yora fanofa konyo yoro denguri yoro alisa ya yoro ka fara misiri kona na unisuku kona yere kanke bana imbise ka soro yoro mina aya ujanto dokotoro kwa kumakana ne imbise ka e kisi kane kisi ana jeka mawere kisi coronavirus bana kisema
ambalma balimaw alibi farafina foli abesena alibi ni watini na okulobaw denke na balmake Modibo Dembele kabi Washington DC anga foli be Badra Aliou Diaré alesigero Benindo Kenzambu anaka Grenadon Bokar Kone anga foli baw be ka okana premier akama mikanto farafina foli fina na tola do Keneka sisa ambe boli ameta la Guinée amantige di Yamasega alika police mbara bloqué let's go Ambalmao ansera ni watini na anga hit parade section ma oye dongli mun jara oye na ko anga seraka ugun kona la amena Kennedy ni watini ma l'enfant de Kati KG King Katika let's go
normal atonga katifu katika utara na degu wasu 10 kilometre de Bamako dugu dene akono kukabaku bien vre anji denyo kontu wana meko fe ambebe nyo wafu
Mali la, o bebe na ye, biti bena mali sababu we bonela tourne chamanke fo USA eche abarika e ne banya na Africa ka premia sababu we bonela tourne chamanke fo USA eche abarika.
Fali anga fali be an kan mo be ni watini na ambe tati makalu anga fali bae ambe asine fofana anga fali bae fene ale sigero benendo samema anga fali be jom fene ni watini na alasan koyeke kura ani koyem su kura ka bi jikroni anga fali bube alibi ambe temeni anga section it paradis benzi alika fali sin abu famuma ça va aller wa from Malawi, let's go. Section it paradis abesena sisa ambe boli ametra Congo jamana la Fali Ipupa featuring Nilo Lasa Likolo, let's go guys. ani tanuni o baye mbalmo o amana soro yoro fefela an baw fo kosebe kosebe ni ame on be kuma ayi ni samke ni o yekle ke mesaba ani biro ani duru ama foli ani tanuni a baye san krombe kanale alaka hereke ni na obeyi wala sa mbalmo an ga hit paradis koni ale banani yoro la me alibi ameke meni foli juma ye ko di awma wori o hum konala yana ngo damne folo anga ni wati ni na anglican ko baile men ko ke bamanankan yi o fleni an sera ka musro la anga je ko la me chef mabiro
ni oka bi walandaye obalma muso kumba kuku turefe ka anglican ele maka ke bamanankan yi farafina foli wati kono.
Hello, Kumba.
Ini kle Modibo.
Hello, everyone.
Au Ben Inkle.
The world of a day.
B walanda e.
Period. P E R I O D.
Wati. Tommy. Abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadi ne kani wakati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akanyene maya wakati dumambaye.
The students have 8 periods during the school day.
Kalambolo wakati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atakamara wakati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
Abe wakati jambo anka duma nyoronyeke.
I don't want to talk. Period.
Netefeka kuma abana peu.
You put a period at the end of a sentence.
Ibe tomike kuma se labana.
She got her period at an early age.
Aye akaladae jona. Nye walanda flana damne toy.
Hello, Kumba.
Inikli Modibo.
Hello, everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walanda e.
Value. V A L U E.
Ka badon ala. Asongo. Anafa. Ka yanga. Ka topoto. Dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e jolie.
This antique has great value.
Nafa badebe ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Netefe ka ilame nebe eka wagati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga badedo ni yirali minaula.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange baga utopoto. Utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafa badu ikateriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
Ambe kele wakati be, ante dambe sugu ya kelenye. Nye bi walanda labanye, ambe segin katara ima Modibo.
Sisa ni watini na angangu ni oye mandinka ya doko julaka doko bamananka anye musura ambalmake Fabu Kamara bolo alifleni Fabu
netoko Fabu Kamara nye nko karamogo ye nye nko longo dumbu kantige nwe president de l'Académie des sciences de nko ansimbe anka farafina donia uni farafina longo ulu nyefetra baraula kosobe malikono ani malikoka noye la vulgarisation des langues culture et des sciences de l'Afrique en sebebe ulu yiwalima ambo obara okunana o kofe anka bi madakun odeye funukea na walma funenkenia na mafuma ko jeunesse a joro min tumbe jamana jolila kaben anga dambia katakabuluma bimie biye ibe la selidani takabulu fanfan kuma ome ibe jenesi ibo kuma deme abe fo joni mafoloko demiseni wal mafununke yoro ni ya foto ya fulanga kanere la kufunenke ni funenke akoro ere amba fo bamana nkandela me kumani ire koroye flakani sabula funonke o flakana o krode ko kle botolani kle bolen krone yana ka krota kasali kala ta la folon o de wule flakana ko funonke donc o de tara ambulo bamanankana walma ngu kan to ma bela ka foma ko funonke sabula mo mi be wule ko funonke afne ba kam ko ya kle krota o katini ni la ko chamba nye mi ma ke folon o ambete mo la o kofe olu de jamana joli bakawe sabula ni jamana fanfan be jo funke o ajoli fanga be olu de la hal nasro akodonte ula kosobe me afanga ko nime sro olu de la anka mogoba o ye takasra do de la dan munu be keso buye ka funke o gengen ku bla jamana jo saraka o de koson amba fomi moko kulusita olu tumbe enfer bon wati utemena anana ye kafo jamana sebela ma chama nana isisi ale trabolo ninka mimbe ka sobu ye ka wira ka jamana wala taka nyefe kulusita wa mba fodi ma biko bolokoli wal ma selijili o konona na ube demission jogili minke o dronte nga ku chama hore de ba kono e formation do de beke ki digi dugudi ya re ketu no e citoyenneté ketu yi ki digi ula o kofe ka i ladge dugu bara famba kelila ana donia ni asuya kuni abato fenko ko bela jele nyaira ila o de strafe mo tume kalan kelela ku kalan senela ku kalan basiala on funuge ya ofuna kun sololen do fo siroma chama sabula be fo mo de mako funuge mo mi shibe bo santa kata absi asan bidrula okoro ka be san binani jalen deke funuge ya jamana kela donc san binani mbeke funuge ya jamana kela o san binani ofrebe class siroma kuma ba shigi ane nyokonje namba do anga wakati na tola nan frela ambena olu klingrina fo ani aklingrina ka bara fene tu yefemi wakati la frela na ambena klaka olu nyefo bo aklingrina iba abebe kla san duru abela jelenka keta debi ni bora ni sigisakan na kataka ni sigisakan na ika keta ini ni bora ni sigisakan na ika keta ini fo kata se akundu roma ule batu demisani bela mo dugudi ala ka alami faso yala ka alami yaradona wala akaketa ahitefli akaketa ma sabula tuma amena kasoro ama sebelisro balia anye anga donia chama fene dunda lada kono wala ibe evolie lada kono ni ae ikaketa sabula anka constitution munu glana ana code munu gla anga takabula constitution de sikikan code we kurundusu yo wal masariya sun ayi ulu munu gla anga takabula la ukun sebeninte bo foka dun lada de kono ama dun lada kono sebeninte mo bulu ka ke ulada ulu de kra anka donia re la maramine no yanga culture la maramine kata bonsonda de be wule ko generation abo bonsonda de la kana bonsonda de la fo kana se sebeli le wati numa ko lamra lendo sebali kono sisa ola ni mrominka o de ko son amba sinsin tuma chama anga lonia kana sika jenge kabo atugula sabula anga donia ko chama masbe nanga akulture la kase hake do madro yo anga kulture ko chama masbe ndabe jela la abe anatunu wakati nato dola wode kuson ambe alefa oke ambe kumala surya kan la membra bela jelevo ko onche
waliya munu mbe se kamali jamana de mebi kakanye taka sabati kuma nyoya yodoi wode kama amba fo jemukan la melindo
ka kuma gele ya ukan inafo bara ko gele ya inafo yuruku yuruku muso joro ko malinya takala sibiri wo sibiri neganye ta ani wolon vla
kase neganye ta ani sekima Aouye, VOA, Afrique la main. Si y'a tout le cas là, qu'il y a une Bamako, Anna Laminina. VOA, Afrique.
Balmao alibi farafina foli abesena alibi au kulobe anyao nyebe adenke na balmake mudibo dambele kabi Washington DC ambetemeni anga foli duma e kene duma che duma fe Mariam Gaba Patricia Kamarano foli bofene Sekuba Bambino alika foli simkura alufomwa ku Afrika jala a jembatiku ayulire
Afrika msolu
Africa musu ya la sedakina
abesena alibi ambalma wa anga foli anita nuni ubawe anga foli be join wati na terike mbeka na jemukan fle walma kalaja anga foli bi senu uka jekulu binani ani durumu farla nyonga kake jekulu batkele ni anyamwa ya be seyan kone bolo anga foli baye anga foli be join fene ni wati na habibu kone ambale fene fu wala sa ame boli ametara Nigeria ambe Peace Square collabo featuring Don Jay-Z song from Nigeria. Let's go guys. I can see for you, you can see for me, yeah. She said she wants some collabo. She need them badly, be like Tornado. She talks me how they play like Ronaldo. The thing they spit out like Conjas and Minado. Dra fam febe ni ni nanu feneko hakli ga barado abe haketo mba bele jelenfo tisa alibi foli duma ambeti menoyi ametara franci fuseni fankoli aleka foli sinkura abo fumuma ida ferme. Let's go guys, song from MALI Mali. Let's go.
Zemble. Ibe kaja din doa.
Ja.
Kaja din sa dini. Fa che kainta. Fa be kofe kare gono.
Fugo ko badoa.
Aho. Lea e pisin na be. Abe e che mali actualite ere gara pisin ye sezon.
Paske finten lebe. Ko kurante gara le seven numero bifana.
Men uma publicite ke tele la ka mogo do la bo tele la. Uluka fo tele la. Ko kurante ke sera adana. Publicite la we mou fom hoye. Uma foli ko doka beka dobi ka sarzi la. Ni mwote soko na ka vantilo faka. Ni mwote minanyana mate frigo kono na sumara ka baka frigo faka. Umafoko kurantika be dabla. Ome alibi ya beka juya. Ja publicite nke kwenye ka amblo guli. A bena la che.
Na be poro mole la. Ewa lo mika kurantika. Paske oranji ni maliteli. Uwe chukumina. Uwe enerji fana kete nto kake sisa EDM. Ani atoko di ADM ADM fana bossa ulu fana ka kurama adamana aben ala nikira chika competition do
ne kuklina koroshi mala ni mali retarla wala kongerasi bali alero paske ya klipe
ma ni kongerasi gara GFM la o ko be jam goye mo be giro ka ali ya ibe ga mo be ga gira mo kongerasi le ka o ma vote le amen vanden ve paske c'est le nécessairement
nécessaire jamla
Nécessaire.
Et par le beko, il y a kuma yene akile jikimina zemble. Imagine, malitel bena wakati mina. Mou malitel pisikwe wabi sabali.
Ayi, wabi olong, wabi olong la.
Aho, paske ola, do kokseru kumba asan. Takla ka afere, uluba afere wabi sabwa. Kokseru beta asan, ka afere wabi olong la wajule.
Uluka, uluwe dukujme.
Malla ya
coxer
te douye sa coxer ye zin misene mun bu wala wala ku dari ma soro ray danu ni
fauna afoko escoro
Farafina folie la melikela wa anga folie anitamni obawe alibi ambetemeni farafina folie sisa ametra nigeria balimakɛ dɔ oro timi ale ka foli sen an bena lamɛn sisan walasa let's go song from Naija.
Show you love. Wish I can make you know it. Baby, you need to know it. Where do you go? Every time I touch you there. Whispering love. Ain't nobody gotta hear. He lost control. Doesn't even know you're here. Nobody knows. I just keep it in my head. I don't say too much.
Baby, baby.
farafina foli abesena alibi madona ukote kufem bambali uja ute don ode la sa anyumu soroka di auma bi oeni awe ni fembe la me kabi sanda mne fosisa aksega kefiu ni mpokelete nantisika kene mpa na malifu uye shek martiru alite ye me awe fembe ye abe fembe men alideba parake ode la shek ambe foli finiki ana foli beni watin na ibrahim martiru fene ana foli mso kabisebu ulasa anyumu soroka di auma ambalma oeni ambe doke alaka sankura heredini na obema ulasa bana mfenebi alaka nina obekisi au kambe ni ala sonama ambe kene uli ni yorona sa were nwebe alika folisa ufoma love me baby nitu yungu nibu kabi Washington DC ulasa peace out.